twende, twende sasa. Say yes, will you marry me? Mihamsi munga, yani a, e, I, o, umoja wande. Ade, a reggae betetera. Daddy, baby, baby, I want to tell you, umeni maliza. Yani hivi uniona vyo sioni sisiki, mpenzi lako. Sabia na mweneno wako, umeni maliza. Mana, kila wakati najivunia, umeniteka kama yoka. Malani maye, mimiwe, unahalana. Will you marry me?
Say yes.
Will you marry me, Lucy? Nataka nikupeleke kwa familia yangu, wakakujue. Na minene kwenu ni kamoze mali, nikuhalewe. Oh baby, Brian mimi. Oh baby, niumi ni mimi, nitakutunza kwa kila hali.
Raha ya penzi ni kuwa na wewe, ujue kwamba na kupenda wewe. Tuishi wote nizeke na wakwe, ni mwanga wangu giza nima. Raha ya penzi ni kuwa na wewe, ujue kwamba na kupenda wewe. Tuishi wote nizeke na wakwe, ni mwanga wangu giza nima.
Will you marry me? City baby,
say yes,
nakupenda wewe,
say yes, na daima nitaishi nawe,
nauza undahalana,
say yes,
mimi na uwe,
say yes,
nakuenza uwe kadede,
say yes, na daima nitaishi nawe,
will you marry me,
say yes,
my city baby,
say yes,
nakupenda wewe,
say yes, na daima nitaishi nawe,
nauza undahalana.
Nataka nikupeleke kwa familia yangu wakakufahamu. Mama Teresa, kakangu Hamatona na dadangu Lamis. Kisha niende kwa familia yako pia wakanifahamu. Mama mkwe Jacqueline, dadaku Celine, Shani na Asha, twende sasa.
Nataka tuwanyamazishe walosema kumba kavinda kala.
Oh honey, please say yes, agree you will marry me.
Kisha tuishi kwa pamoja,
kwenye dhiki na kwenye raha.
Kisha tuzae na watoto wema,
watuite baba na mama.
Raha ya penzi ni kuwa na wewe, ujue kwamba na kupenda wewe. Tuishi wote ni zeke na wakwe, ni mwanga wangu giza nima. Raha ya penzi ni kuwa na wewe, ujue kwamba na kupenda wewe. Tuishi wote ni zeke na wakwe, ni mwanga wangu giza nima.
Will you marry me?
Say yes,
my sweet baby.
Say yes,
na kupenda wewe.
Say yes, na daima nitaishi nawe.
Na uza undahalana.
Say yes, Marafiki, Beji, Magi, Zainabu, Naima, Nora na Remi. Wanasema say yes. Zegede, zegede, mikono juu, tetera, tetera. Ni Hamsi Munga, siku izona nita baba mlezi. Producer Tiger, on the beat. Sikia yo.